Kabuji yaliko sentebe wa district ya Bukoma Nsimbi nga mukiseera kino yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti obwa Bukoma Nsimbi North Haji Muhammad Kateregga asabye bannabyabufuzi abali mu lwokaano okukomya okwogerera bannaabwe bavuganya nabo amafukule kuba kyekimu ku ebyo ebibaviirako n'abawagizi baabwe okwegwa mu malaka. Omusasi waffe Sserwadda Swaliki alina ebisingawo era kaabituwe.
Asinzidde mu disitulikiti y'Obukoma Nsimbi eno n'asaba abantu obutemalaamu lwa byabufuzi era n'akakasa nti Omukama Katonda abeera yalaga dda alibeera omukulembeze olwo n'alabula n'abamu ku beesimbyewo okukomya okwogerera be bavuganya nabo ebigambo ebisongovu nti kubanga aliba omukulembeze Omukama Katonda ye abeera yamusadda ku lisiti ye. Haji Muhammad Kateregga asinzidde wano n'asaba abalonzi okuba abeegendereza ennyo mu kiseera kino kyetulimu nsobola okulaba nga tebafuna buzibu mu myezi gino gye tulimu egy'okunoonya akalulu n'okulonda.
Akalulu tekabasibulakusa kagenda kuggwa ate kisobola okubeerera ekyamaza abakulu banadi bajja kukiwulira kitafuna yasalawo anagenda okubeera nzenda okuwanga anagenda okubeera mu Paalamenti wawalolumuli eyo wasi ewaffe olwekyo kubalina mwe kukola era temuba kukyo na kyokukola tewayagala katerekana abandyagala
This is what that's really required, your voodoo, and one of the districts here for Mansi.